ိုက်စားရချူက
I don't wanna let you go, let you go. I wanna learn no more, learn no more. Niwezo sina, ninge kupa gari, yapo mie mali sina. Bado nani jali, baby. Niwezo sina, ninge kupa gari, yapo mie mali sina. Bado nani jali, mapenzi kiziwi ziwi.Ziwi ziwi, mapenzi uchizi chizi. Oh na,
bila we, siwezi ishi. Bila we, paka mazishi. Bila we, siwezi ishi. Bila we, paka mazishi.
Ukisema unanipenda si shangai, si shangai.Ukise moto nitenda sikatai, sikatai. Weka mbali marafiki awafai. Penzi letu tulilinde tujidai. Utamu ukinoga tufurahi. Tunda lako tamu sikinai. Mapenzi kiziwi ziwi, kiziwi ziwi. Mapenzi uchizi chizi, ona. Mapenzi kiziwi ziwi, kiziwi ziwi. Mapenzi uchizi chiziOh na,
bila we, siwezi ishi. Bila we, paka mazishi. Bila we, siwezi ishi. Bila we, paka mazishi.
Everyday girl nataka ni kuone. Ya kifiti mambo tuoane. Ajalie mola tushike mapene. Na kupenda baby wangu usinune. Niwezo sina, ninge kupa gari, yapo mie mali sina. Bado nani jali, baby. Niwezo sina, ninge kupa gari, yapo mie mali sina. Bado nani jali.
Bila we,
Bizzo himself, After Money Music.